Let's go. Go.
Oh yeah, oh yeah, Mr. Tactic. Oh yeah, my baby. Sitokuacha forever, niwe nawe. Oh baby, umeniteka. Na shukuru mola, oh baby, niko na wewe. Niko na wewe. Yeah. Na uzidi numbea mume unipate. Hey. Na penzi linaogeshe. Oh. Cause you know I love you. Na kupenda sana. Unatule mihogo jirani asijue. Kesho najituma linda upata. Siku ikifika kasri tujenge. Hold my hand baby. Yeah. Ocean niteka kwako sijiwezi. Nite baby nikuitike see. There's love in my eyes. You my girl, I love you forever. You my baby, don't nikutunze yeah. Kupenda, kupenda sana. Yeah, you my baby. I love you. Sito kuacha. Forever, niwe nawe. Oh baby, umeniteka. Yeah, you my baby. I love you. Sito kuacha. Forever, niwe nawe. Oh baby, umeniteka. Koko baby, mimi nisho faker. Kwa mwingine tena sito kwenda yeah. Shike wenda kwa tuende. Oh baby, nafsi niteke. Tuende chubani. Oh baby, nipe nilewe. Wendo boni sioni wengine. Nizali na meni kutunze girl. You know I love you. Meniteka hata nafsi. Watasema watachoka. Mimi nawe forever. Baby, nakupenda. Feel me, you're my heartbeat. Kwa mie sijiwezi. Never knew, utaniua. Girl, you're my baby. I love you, sito kuacha. Forever, niwe nawe. Oh baby, umeniteka. Girl, you're my baby. I love you, sito kuacha. Forever, niwe nawe. Oh baby, umeniteka. Jo baby, miniku baby. Ay, niku baby. Otu baby, si tuende, yeah. Si tuende, tuende. Girl, you my baby. I love you, sito kuacha. Forever, niwe nawe. Oh baby, umeniteka. Girl, you my baby. I love you, sito kuacha. Forever, niwe nawe. Oh baby, umeniteka. Let me be on the beat.